Rewɓe gatta barka kundule mu'en nder adol laabi yaadu yeeso parti na leydi no wooɗi sanne no walliraɓe du dow filla politique kaaku e burna maɓɓe, ngam ɗum laawol durwude ko watta burnan rewɓe leydi fuu moƴƴi. Rewɓe naatuɓe politique ɓe nder mu'en waɗi heɓuɓe saɗormaaji, hano no maddan Hadiza Maizama ardiɗo rewɓe RDR cenji haaliri ɗum.
Go'o fuu min giɗa jaaki to joɗa kaalen gaɗa teeɗi wakkati fuu min domatana nde ni cuɓaki ɓattake, nden ko min ɓatto rewɓe dabar ji ko ƴetteɗi gondu to joɗa kaalen kan adetti. Sey nana debbo no woytoro acci suka mum wuro na jom ɓaade mum. Tataɓel gel dow wakkatiji gon worɓe no kiɗa sanne faa'iɓe gi'a ko debbo wala fu laawol ko yahata to hawrindiji ɗi.
Ngam hokkude rewɓe laawol wattude barke kundule mu'en nder adol laabi laamu e yaadu yeeso leydi waɗi ko laawol laamu leydi gon singa hitaande duuɓi 2000. Amma bani ko laawol gol singa ɗum fuu waɗai rewɓe kokke hakke mu'en dow filla heɓude nokkuuje ardangal e hawju leydi. Hano no madan Rakiya Kanta ardiɗo rewɓe taareya haaliri ɗum, ɗum haana darade e laawol laamu leydi gol tan. Laabi gon ndu no kana ƴewtinede cinge ko watta mo sala sa ɗornan ɗan heɓake.
Laawol laamugol naatirgol rewɓe noon nder laamu he muraaduuji maɓɓe nder siri kewɗi hano dow gattol dawla caka ɓeyngu e ko nandi ni, kammin ɓuri yidde ɓe kokka sembe. Ɓe jooni kokkata sembe farɓangeere ɗen ɗon, ngam hana no min girri ɓe gon iɓe gollira. Amma minen andi ko iɓe baawi wadde ɗum. Ɓe kokkata sembe del gaɗol mum ko handi dow woni de ni a haɓɓi anniya no handi tarsinoɗa gollira sembe e basira ma.
Rewɓe dow filla yaadu yeeso partiji kana kenne sengo, gande cuɓaki no waɗe kamɓe tan mbawi wurtinde himɓe mburto woto, kamɓe du ɓuri ɗudde nder wotanɓe ɓen. No cuɓaki kin timmiri rewɓe ɓe jeggitama, ngam heɓude mosala sa ɗornan rafi heɓude laawol wattude barke kundule mu'en nder adol laabi laamu leydi waɗi rewɓe ko'e mu'en no ɗon no pirte, iɓe ɗon no keɓa du ekkintinoje iri iri. Misali dow filla laabi ardangal,